ibyo wankoreye mwami wanjye ndaguhimbaza kubwo urukundo rwawe ndaguhimbaza
ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubwo urukundo rwawe ndaguhimbaza ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubwo urukundo rwawe ndaguhimbaza
uri mwiza Yesu gira neza mwami
Sasa nari mfite